Bendela fika kwakhona bomuntu zeluthuba lokubaka lokho sidibane kwakhona sizophulaphula ibalethu lanamhlanje. Molweni ke kwezondawo niphulaphuleni kuzo. Benisazi ukuba singabantu asifani, sahlukile. Loo nto yenza ukuba umhlaba ibe yindawo entle ebukekayo. Kweli bali ke libhalwe nguZanele Ndlovu. Sifundiswa ukuba akulunganga ukucinga ukuba umntu umbi kuba uhlukile kuwe. Khawumamele ke eli bali lithi umrhubhe. Dala bantwana bam, kukho ixhegwazana elalibizwa ngokuba ngumakhulu uNongoma. Lalihlala kwiinduli zaseDebe. Nangona ke kwakho ilali kufutshane nezinduli, umakhulu uNongoma wayengavumelekanga ukuba ahlale elalini. Ingxaki kukuba wayedlala umrhubhe, isixhobo somculo esasetyenziswa ngabantu baseAfrika kude kudala phaya. Abantu baselalini babengenalo ulwazi ngesixhobo somculo. Loo nto ke bantwana bam yabenza bacinga ukuba umakhulu uNongoma uyathakatha. Ngoke bantwana bam wayehlala yedwa umakhulu uNongoma. Abahlobo bakhe yayiziintaka, imbabala, imithi neenkwenkwezi. Phaya ezantsi elalini kwakho unotasi wayehlala nomyeni wakhe. Igama lomyeni wakhe yayingumlilo. Kwakulixesha elide betshatile kodwa bengakwazi ukuba nabantwana. Abantu baselalini babetyhola umakhulu uNongoma ngale nto. Besithi nguye othakathe usapho, esebenzisa laa mrhubhe wakhe. Kodwa unotasi yena wayengayikholelwa yonke loo nto. Qho kusasa wayevuka aye endle ayokuthandaza. Athi unotasi, ndicela usikelele usapho lwam ngabantwana. Abantu bathethe kakubi ngam, bathi ndithakathiwe. Ekugqibeleni ke imithandazo kanotasi yaphendulwa. Wasikelelwa ngabantwana bangamawele. Unotasi nomlilo ke bantwana bam, babengakwazi ukuzibamba luchulumanco emva kokuba befumene abantwana bahle. Nabahlobo babo babevuya. Kodwa yayinye qha ingxaki. Amawele ayesoloko ekhala. Babekhala xa betyiswa. Babekhala naxa kufuneka belele. Babekhala emini nasebusuku. Unozulu ke wayengaphathekanga kakuhle le nto. Lalilide ixesha ingasalali. Abantu baselalini ke nabo babengathulanga, babesithi, ngumakhulu uNongoma lo wenza le nto. Lo makhulu uphendile kwakhona ngalo mrhubhe wakhe. Batsho ke ngenye intsasa, unotasi wavuka, waya kuthandaza endle. Wathi, ndiyabulela ngamawele am amahle, ndibulela kakhulu nkosi yam. Ndiyabathanda, kodwa inye ingxaki ngoku, abayeki kukhala. Oko bazalwa bayakhala, zange ndakhe ndababona behleka. Ndincede nkosi yam, ndikwazi ukonwabisa abantwana bam. Kanye ke ngalo mzuzu unotasi weva ilizwi lithetha naye lisithi, akumnandanga ukubona ungonwabanga notasi mntwana wam. Latsho ilizwi. Laphinda ke lathi, ndinganayo indlela yokunceda. Umnye qha umntu onokwenza abantwana bakho bayeke ukukhala. Lo mntu ngumakhulu uNongoma ohlala kwiinduli zaseDebe. Thatha abantwana bakho uhambe nabo niyokumbona. Oh, ndiyabulela. Watsho unotasi. Wafika endlini wathatha ukutya nabantwana neempahla zabo. Wathatha ityali wabeleka amawele akhe. Omnye wabasemqolo, omnye wabasesifubeni. Wahamba ke waya kwiinduli zaseDebe. Ngokuya ke unotasi wayethandaza, kukho intaka ekuthiwa nguNgximde. Eyayihleli ecaleni komthi, kufutshane nendawo wayethandazela kuyo. UNgximde wabhabha waya kumhlobo wakhe umakhulu uNongoma esiya kumxelela ngeendwendwe ezazisiza kuye. UNgximde bantwana bam, wafika umakhulu esenza umrhubhe omtsha. Waze wathi, mhlobo bam, kukho umdlezane ohamba nabantwana bakhe basendleleni eza kuwe, badinga uncedo lwakho. Ekuqaleni ke zamvuyisa kakhulu ezi ndaba umakhulu uNongoma, kodwa mva wanentandabuzo. Kodwa wathi xa ekhumbula ukuba le ntaka intle kudala ingumhlobo wakhe yaye zange ke imqhathe ngaphambili, lwaphinde lwabuya uvuyo lwakhe. Wathi umakhulu uNongoma, oh, ndiyavuya xa kunjalo. Kwathi ke emva kwexesha waphuma endlini umakhulu uNongoma, wabona unotasi ehleli phantsi komthi ezama ukuthulisa abantwana bakhe kuba bebelila. Wathi akubona ke umakhulu uNongoma waba nethemba unotasi. Wathi, molo makhulu, ndidinga uncedo lwakho. Oh, Yisake, masingene ngaphakathi. Undixelele ukuba ufuna ndikuncede ngantoni. Yazi makhulu, abantwana bam bakhala imini nobusuku. Oko bazalo, uyabefana ngoku bayakhala. Watsho unotasi bantwana bam kubuhlungu kuye. Ndithe, ndithandaza, kukho ilizwe ndixela ukuba nguwe wedwa umntu onokwazi ukundinceda ngale ngxaki. Umakhulu ke wabathatha abantwana kumama wabo, omnye wambeka emqolo, waze omnye wambeka esifubeni. Emva koko, wathatha umrhubhe wakhe, wawudlala, ecula ingoma yokuthulisa abantwana bakanotasi. Yho, kwenzeka into engakholekiyo. Abantwana bakanotasi nomlilo bancuma, bahleka. Unotasi yena wayemangalisiwe. Abantwana bakhe babona bonwabile, okokuqala ukususela oko bazalwe. Wathi unotasi, yho, iyamangalisa ke le ndiyibonayo. Enkosi kakhulu makhulu, ndingakubhatala ngantoni kodwa njengokuba undincede kangaka. Oh, ndingavuya ukuba ungandindwendwela noba kukanye ngeveki. Mna kaloku andinalo usapho, andinabo nabantu abangabahlobo bam. Abahlobo bam ziintaka, iimbabala, imithi neenkwenkwezi. Mna kanjani makhulu, siza kundwendwela qho ngeveki, ndiyathembisa. Unotasi ke namawele bahlala nomakhulu iveki ezimbalwa. Unotasi wacela umakhulu ukuba amfundise ingoma yokuthuthuzela abantwana. Umakhulu wamenzela wakhe umrhubhe. Ukususela ngoko ke amawele kanotasi ayisoloko ecula, ehleka. Bathi bakugoduka ekugqibeleni, umlilo nabo bonke abantwana belali babemangalisiwe lutshintsho olwenzeke emaweleni. Unotasi wababalisela indlela ancedwe ngayo ngumakhulu uNongoma. Wababalisela ukuba umakhulu wayengawusebenziseli ukuthakatha umrhubhe. Wayewusebenzisela ingoma zakudala ezazifundisa abantu ukuba bathande inkcubeko yabo. Le nto kwabantwana bam yabenza bavuya abantu belali, babecula, bedanisa, bebhiyoza ukususela ngoko. Abantu ke belali bayayeka ukutyhola umakhulu uNongoma ngokuthakatha. Endaweni yoko babesiya kwiinduli zaseDebe bamndwendwele. Umakhulu ngoku waye abafundise ukwenza umrhubhe nokudlala. Babesoloko bonwabile, futhi ke babesithanda, besihlonipha eso sixhobo somculo. Nomakhulu ke wayonwabile naye, wayesoloko enabantu abamngqongileyo abamfundisayo. Abantwana bakanotasi nomlilo ke bona babonwabe kakhulu, bakhula becula bedlala umrhubhe besithi umakhulu uNongoma ngukhokho wabo. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje bantwana bam. Ndinikhumbuze kapha emakhaya ibali lethu belisithi umrhubhe ngokubhalwa nguZanele Ndlovu. Ubusazi ukuba ukufundela nokubalisela abantwana bakho amabali ekhaya kubanceda babe ngabafundi abangcono esikolweni. Ukuba ungathanda ukufundela abantwana bakho amabali okanye bona bazifundele ngokwabo, ungandindula ku-www.naliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Ungazifumanela amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ungazifumanela neengcebiso zokufundela nokwabelana abantwana bakho ngamabali ukubanceda baphuhlise izakhono zabo. Story Power, wazise ekhaya amandla ebali. Benisazi ukuba uyakwazi ukufumana uNali Ibali ngoku nakuFacebook. Siphinde sibane kwakhona kwixesha elizayo. Andisibo, unithanda nonke emakhaya.